genda twirwanyeho mirembe turayifata mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twirwanyeho mirembe turayifata twibuka ya magambo yawe afandoye ayo wafuzu ujya kugenda twibuka ya magambo yawe ayo wafuzu ujya kugenda
ibyo turimo turabizi twaraziyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka
ntituzatega amajosi ngo bateme tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi ntituzatega amajosi ngo batemera tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma afande makanika atazajya kutugaya mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twirwanyeho mirembe turayifata mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twirwanyeho mirembe turayifata tuzahagarika kwirwanaho
ahubwo
tugatera tumeze nk'amaduru
afande we
ibyo byarabaye
icyabaye
nuko utaruhari
hari umunsi wavuze
ko tuzahagarika kwirwanaho
ahubwo
tugatera tumeze nk'amaduru
afande we
ibyo byarabaye taruhari mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twarateye mirembe turayifata mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twarateye mirembe turayifata tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma afande makanika utazajya kutugaya
Fande Nicola Uza Mudu Kovere Uza Suza Fande Kakunziyo Uza Mudu Kovere Uza Suza Bagi Embere Aino Uza Badu Kovere Uza Suza Fande Nicola Uza Mudu Uza suza fande kakuziyo Uza mudu kore
Amadubu murihehe Amadubu Amadubu murihehe Amadubu Amadubu murihehe
Tulahari
Amadubu murihehe
Tulahari
Amadubu murihehe Amadubu
singo batemera tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi
amadubu muri hehe